Mojo LG The African Princess
Haya ya menishika Haya
Ninahisi dalili nimenenepa mwili hata ngozi yangu inanawiri wewe ndo kipenzi changu alonipa Mungu furaha yangu na neno peke yangu baby natamani nifungwe moyoni nilive undani
kama ni thamani mfano wako ufanani na kitu gani Cause I love you
Baby, I love you too much
oh.
I know you love me too much oh.
La, 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 la.
Too much oh.
Haya yamenishika Haya
yamenishika
Kama jenereta Moyo wangu unandunda unanpeta Mwenzako unaogopa Naogopa Mina serereka Yani kwenye tope na serereka Yambi na mkeka Kwako nimeweka Baby natamani Nifungwe moyo uone Nilivyo undani Kama ni thamani Mfano wako ufanani Na kitu gani Because I love you
Baby I love you too much
oh.
I know you love me too much oh.
La, 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 la.
Chica